Yeah, it is the MC.
Yeah,
the MC will die.
Nipotoka ni msoto, toto soki toto toka skui paka leo nipo mina saka mami mfato. Nasaka kwa kuhasu kuja fika zile ndoto. Easy life nizunguko parangano kuna huko na bombano tuke yashu wete mana na tamai. Siku tume uka iba jamu nzako. Mina bambana na bakongo sisi ndane na verisi kisiji. Leta nusi nini fix kupele kana polisi wanauliza eli. Una iti una DC. Na wajib nisi disi kila street mina jits kila street mina fight. Chocho zote mina tight kawa mdii macho kondo sisi umeki kira isi. Yeah, kila street mina jits kila street mina fight. Chocho zote mina tight kawa mdii macho kondo sisi umeki kira isi.
Work turns as we earn, yeah. Learn from the streets, make money till the day we burn. Work turns as we earn, learn from the streets, make money till the day we burn. And there's no one better than hustle till the day that is rich me in a black caravan. And there's no one better than hustle till the day that is rich me in a black caravan.
Na mini bishi toka zama, na bado na kazana na bambana. Watoto juzi na waacho kizda ana, Mungu baba imu una ila ana. Tumpe nani zila wamo maskinu meza gaa kila kona. Hayama isa kweli vita, itawa na tuteta tumibaki kuteseka. Ndo vini tunelikita malengo kufani kisha mtaa. Kuhelimisha hecho kiku waki nisha maskins kila sekta. Kita adita informezi chicken zenja zifa kita. Tumibaki kuteseka, tumepigika, ipaji vina kufa. Magojo ya nazili, tufanya nini? Mtu
mungu mungu mbinguni.
Yeah.
Work turns as we earn, learn from the streets, make money till the day we burn. Work turns as we earn, learn from the streets, make money till the day we burn. And there's no one better than hustle till the day that is rich me in a black caravan. And there's no one better than hustle till the day that is rich me in a black caravan.
Amani na upendo ndio keep me na feel. Zidisha ujasiri, ongeza umaini parangana we kijana maisha silele mama penye ni hapana njia. Force utapotea, taratimu mdogo mdogo utatokea. Na ukiforce kuotea, lazima utazomea. Tumia nguvu na akili kufikiri mara mbili ili life liwe really. Tunaishi si kwa sala, kila idara maombezi ya tawala. Tunakesha na kulala, spidi mwendo mkimbizano kuzisaka izi hela. Zulumu mwende jela, mwendo ni mpera mpera kwa hali hii ya sasa. Hela mbele, na bwara ndo inafata. Umenipata, asiri chata. Yeah.
Work turns as we earn, learn from the streets, make money till the day we burn. Work turns as we earn, learn from the streets, make money till the day we burn. And there's no one better than hustle till the day that they stretch me in a black caravan. And there's no one better than hustle till the day that they stretch me in a black caravan.